I think you know that. Kevo chile hot alongside Doc Kim Sunny. Produza mwalimu, do this thing de.
Rusha mkono juu, rusha, rusha mkono juu. Rusha mkono juu, rusha, rusha mkono juu. Rusha mkono juu, rusha, rusha mkono juu.
Do it.
Rusha mkono juu, rusha, rusha mkono juu. 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 Rusha mkono juu, rusha, rusha mkono juu.
Rusha mkono, kaya mekubamba, wacha nikusho. Fanya ni ugo, nikiwa na do. Vitu mi udu, nikurusha mkono juu. Boys mtaani, rusha mkono juu. Madems mtaani, rusha mkono juu. Wazae jo, rusha mkono juu. Rusha mkono juu, rusha mkono juu. My boys na my girls, rusha mkono juu. Do feel to go higher, rusha mkono juu. Do feel to go heaven, rusha mkono juu. Rusha mkono juu, uki swing to the left. Rusha mkono juu, uki swing to the right. Rusha mkono juu.
Rusha mkono juu.
Respect my guy. Big up, call low. That my boy.